This is a No Doubt presentation.
No Doubt.
XWG.com.
Rico.
It's a Slim Fit Records production.
Dilex. Hobaz. Let's do this. Fake whoppers out there. Listen to this buzz, you know.
Tini haini shiti, reven ya masbest. Kama kero wanita na povati terminator. Wama tumira mafoli ntama
kama betia.
Wama ni yopa pati sindine betia. Reven ya mabre, ine predator. Kuro yanga mbeka suti mwanga disposable fanta. Family ya tuyonze, nisema fighter. Seko formation, no kufaka pasentia. Ukapusa pati kusia wafentia. Itoke na mugeto kuchaisa kwa waletia. What I do? Doesn't matter. Vintu vikulu ni vamene veni titia. Shukondi siwa kula sosa tishinga batia. Hapa tinapitia. Noti vajunta. Waka inza miyo vyani suo muzalota. Kere wako ni nadia. Hapa ninakuta. Nina musiriza. Hapa anakota. Nikapita kwao wama nisonta. Ati utagai anatimutunta. In true story wagai sikufunta. Jino jaka nifuna kuvuta. Ukuta overtake no pasa indicator. Sinitaka na break nitake accelerator. Jine wajowo pati sindine laster. Jine soldier stroke commando not gangster. Yeah. Bank mathematics kutila calculator. Jine type lighter not blockbuster. Wakero sini wakonka wene waileta. No wonder sini wala kuvutana na maheta. Walimana kambiri ine ni using a tractor. Nisewenza monga plower pasi pa vibrator. Flow ni engine beat ni starter motor. Ni washa monga maplatin. Ndine distributor. Hey, unapompa na kukama wa sheta. Kuspeed niwe lion, ile ndine cheetah. We stand out kumarket, kuchipatia. Kujuwa njala, kulibena neokate. Orogero yanga ina sweet, manga niyoketia. Choka mjila, kifuno pitia. Kikaonekela, wonse wa machotia.
One punch, wakamba na mishutia.
Na mipaya so start shit and chotia. Bebe wakamba mbochi tungu in the translator. Sindine full upper, dine piletia. Dine bartender, webe ni mawetia. Mutu ni vana vest, smoke top and vana sweatia. Go speak and dine bass, webe ni matwitia. Ni man Spencer, you put my best getia. Bafuno panga bine na ine ni my investia. Nifomo kwida ma light, kule be insulatia. Magero ni ma flowers, this only thing I'm on ectia. Wakangi honi kwida manga code super kitia. Music ni kupushing a kule be dialectia. Komenso fullo malas, monga ni laugh blaster using a co make up na kupasa ko chat ya ni meningera kanya bani ma newscaster life iri monga bola bebe ni ma commenta ma finds a mini tiali dine dictator dine commander noti inspector
base pili ze baita chiburu si ma betia
azali kama tukwira I don't drama skaba betia nifuno chenja vintu monga present sata ngatu uri baby jendu kumbuyo munyamata ina juala music so nifuni katokya white swat monga nyenda kumasi ya easter flow vato sama jimoni dine pasta. Ah, Kanyama stand up. J Black, I see you. Now my fellas, ah, Cinder Boy, 3 feet Empire, I see you. Got you.
I love 3 feet music.